Lucy Wonder.
Sugar.
Wonder and Tango.
Wonder and
one look at you, shika chini na stop. Simple,
oh,
achi amwili jiregeze ruka samba non stop. Namdundo, unavedunda izi wanda kashindu wapaka so. Bado tupo, one time kwa ilala tumeke na kariyako.
Story za kipimbi, now tusha kuwaga maringi. Tusha imba nyimbo nyingi, ila iligo mabaola ushindi. Story za kipimbi, now tusha kuwaga maringi. Tusha imba nyimbo nyingi, ila iligo mabaola ushinja.
Yeah, mama sita, leo simu za dili zimeita. Oh yeah, saa sita, tukutane pale pale, pale pale baby. Mama sita, leo simu za dili zimeita. Oh yeah, saa sita, tukutane pale pale, pale pale baby.
Chinana, wanta bila, Chinana.
Nataka nijibusti kwa mjani, pompe za jana zote zipande kichwani. Niruke kama nina maruhani, nipandishe mori kama kiingeni. Wona nana,
story za kipimbi, na utusha kuwaga maringi. Tusha imba nyimbo nyingi, ila iligo mabaola ushindi. Story za kipimbi, now tusha kuwaga maringi. Tusha imba nyimbo nyingi, ila iligo mabaola ushindi.
Mama sita, leo simu za dili zimeita. Oh yeah, saa sita, tukutane pale pale, pale pale baby. Mama sita, leo simu za dili zimeita. Oh yeah, saa sita, tukutane pale pale, pale pale baby.
Chinana, wanta mira, Chinana.
Call me the Bill Gates, more money, more honey. Call me the Bill Gates, Bill Gates, yeah. Call me the Bill Gates, more money, more honey. Call me the Bill Gates, yo. It's your boy, Music Wonder, the cool boy, yeah, Chief Wonder.
Tusha kuwaga maringi, tusha imba nyimbo nyingi, ila iligo mabaola ushindi. Story za kipimbi, now tusha kuwaga maringi. Tusha imba nyimbo nyingi, ila iligo mabaola ushindi.
Let's bone break it, we taking over.